waa ilaahay mahadiis. gabadhii baahneed shalay ee fiiska iskuulka la-eed maanta fiiskeeda waxaa damaanad qaaday uman reebta wajeer, wakiilka dumarka ismaamulka wajeer, Fatuma Jeexow. ugu horreyn ilaahay ayaa mahadis ka leh, marka labaadna waxaa ku mahadsan uman reebta ismaamulka wajeer oo u rumaysay riyadii gabadhii yareed ee agoonta iyo rajada ahayd, nolosha qoyskoodana iska ahayd mid hooseysa maadaama awowgeed oo 80-ka kor u sii dhaafay oo da'ah uu hayo. ugu horreyn aabo, soo dhowow, marka hore waxaan rabnaa maadaama gabadhii shalay aada u cabanaysay, jawaab degdeg aad ku soo heshay, bal magacaaga iyo dareenkaaga sida uu yahay.
aniga waxaa la dhahaa Xuseen Maxamuud Faarax. adeecada arrinta shalay aan u fadhinay baahida iid ahayd barga baahida iideed oo shalay aan u soo horfadhiisanay, hadda ilaahay baa mahad iska leh, waa helnay. waxaan ku faraxsanahay gabdhaha, gabdha Faatima Jeexow oo ballan noo qaaday, khayr allah sii akhriya adduunba dhinaceeda aboor ilaahu ascelin bilaahi inaykas janno allah ka waraabiya. aniga oo wayeel ah oo Xuseen Maxamed Faarax la dhahaa, oo indhahana ay burasho iiga dhacday oon hadda waxba si fiican u arki karin, aan aada u faraxsanahay gabadhii iida ah, akhriya adduunba allaha allaha lamagana allah shafeecasi.
marka dareenkaaga shalay iyo maanta
waa kala bedelan yihiin. shalay dareen xun baa igu jiray, marka dareenka waa iga baxay, qalbigayna aada ugu faraxsanahay. inta waxa ila qabatay akhriya adduunba jannaha allaha geeya, akhriya adduunba jannaha allaha geeya, kuwa loo ballan qaaday gabartaas Faatima Jeexowna akhriya adduun jannaha allaha geeya, caawiya iyo inta la socoto inta la socoto alla magani khayre ay ku jirto. ilaahay baan u baryaa inay samay rabaan akhri adduun siis alla u yeel.
Salmo Maxamed ayaa dhankeeda ka hadashay dareenkeeda iyadoo sheegtay inay aada u faraxsan tahay. waxa ayna tiri, haddii aan dugsiga sare bogo waxaan jeclahay inaan noqdo dhaqtarad.